pande kombota na biso nyonso nzambe apambola biso biso awa na fresno ekole eza na esengo mingi mpona ndenge nzambe azosalela biso na sanza oyo tozoluka babible 2000 ebongo mpe badendon 2000 mpona kokabola yango na mangomba mangomba epesa yango na bandeko baza na posa ya liloba ebongo mpe posa ya bilei mpo bonzela mpona biso te nzambe asalisa biso kozala na motema ya kokabola liloba na ye mpe kokabola bilei na bato baza na nzala tika nzambe apambola biso mpo tika malamu.